sauti tausu porini alivyo mlaini sauti kama kasuku nilivyo na wivu mtawa mtumi wasinivue msuli hata kwa mbadili hata kwa ngumi so sweet so sweet you are so sweet you are so sweet so sweet so sweet you are so sweet so sweet nimchekeshe zaidi ya suche na kapeto au nitumie mashairi ya mrisho mpoto mami love rangi ya kucha zake ya meremeta jicho na wanja upaki uvae nguo nzuri ya kuvutia ufiche body lako wasije wakasumbua so sweet you are so sweet you are so sweet so sweet so sweet mahaba chua tanga kiuno depota bora jini mkata kamba ila kwake nimepoa tusiachi kujigamba wapambe wamedorora nishatoa nanga chombo kinapepea.